Yeah. A black clever thing. Skiza flow. My mom laughs and she never had to lie to me. This is the reason why my life in the cinema. She said, 24, got to get back up. Kick it, take it damn like dominance. I thought I'd never have a this kind of conscious. Life full of faders and I'm still victorious. Spending a star, cause my life up a wake. Martin a daddy, you know I love black Asian. Step out of party, MCs ain't politics. Had to find real hip-hop in politics. I'm on a mission, that's a black occasion. Got main facilities, causing black relations. The same reason why I spend like county peace. I call it tweets, or this a vocalized expression. I ain't changing my phonics, I new lies. But this the end of the story, I'm the last man standing. Na dream kujua the hip hop team back in the days nikicheck bill was clean mala kimcheka na dairo bila sima taskio nilipokea simu asubuhi nikiwa jam toka kwa best friend anani heshima kidairo west come tufanye freestyle tuteja wa lifestyle yeah man iko nafikiria kitu the same lazima tuwashe mataa kwa hii game usiseme na do hip hop sababu ya fame umenoa kwa hii dua sasa itabii mimi nitakunyoa ili niweze kuokoa hip hop manager hip hop mafia mimi black una pedal evolution wapo wapo na peda haki tufanye conclusion ili kupata justice tutatumia constitution Mr. politician alidai kula zen sorry to interrupt kuru utapata bora tu sio mse yako kola Lebo tumekuja kuatangazia the truth especially kwa mayuthi wanaojiwaste ustake mzea kutumiwa ni binadamu sio toothpaste haya maisha ni pande zote bila lazima zote utatis na ni mali justice baka data hii andiko kwa Kenyan gazette mimi sioni haja nikifanikiwa ndio sasa unaanza kuni hate